www.latestmusic.com.
Yangu buto wa mutaliban, dine mutaliban.
Go.
Wazibani kuziba kuli nekeli lato kutia liye mifamali Kono kwa makalo meuli neke mama nyandolo kabamo Hakuna sasi katisa kulufa pangisa Kipiria hao yetisa kuli nikula tebe Kono fauli hakuna zenitu sana kwa family Kono fauli hakuna zenitu sana kwa family
Neuli
au nilateli mashelengi Kipiru ya kapela ye ulatelezi
Neuli
au nilateli mashelengi Kipiru ya kapela ye ulatelezi
Neuka nilata Kusinaza ni nani na ineuka nilata Kusinaza ni nani na but why complain to your friends Kulia kuna zeni kufa why complain to your friends Kuna zeni kufa, why complain to your friends? Kulia kuna zeni kufa na
ZLatestMusic.com
MD Records Production, baby.